sina tani na sikufunzwa mbaya tabia. Mabaniwe mimi kwako chali chali, ndani donda funza nshaga jifia. Oh, bora kukweleza imenishinda siri, wendo umeniweka kiganjani. Koshe na mwili chonde usije nieka Kisangani. Nawe chunga kauli ziraponza, zitafanya tuwe madui, madui. Kinywa tia kufuri na macho fumba, sije kutamani mabedui, mabedui. Simama wakone yoma namba wan. Mwingine yoma only one. De. Si mama wakone yoma number one. De. Misi taki mwingine yoma only one. Na tamani makosa singe kuepo, usikosane. Oh baby oh yo. Ningekuwa kama kichekesho, tuchekeshane. O bila choyo, naweka wazi shaidi moyo wangu. Wendo fundi wa razangu, kachumbani uzandu uzandu kwa kogwerere. Mkuna nazi, walikuwa matandu, pipweza na ngurupandu. Unavyo mixi na techandu, sinaga kwere. Basi chunga kauli, ziraponza, zitafanya tuwe madui, madui. Kinywa tia kufuri na macho fumba, sije kutamani mabedui, mabedui. Simama wakone yoma number one. Sitaki mwingine yoma only one. Simama wakone yoma number one.
Mwingine yoma only one.